Amri the business team mtaa kwa mtaa.
Natamani zirudi zamu za zamani baby. Natamani nirudi tena utotoni baby. Natamani nirudi utoto majukumu ni yakimbie ila haiwezekani hata kama kwa imani baby. Haiwezekani hata kama kwa imani baby. Wacha nijitume nipambane na majukumu ya familia. Nimezaliwa kiume nijitume nijenge future ya familia. Super daddy, I wanna be super daddy. 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 I wanna baby, I'm sorry. Nisame kama nimekukosea. Chonde chonde usitoe mimba yangu shuri. Naomba vumilie uzae kulea ni jukumu langu shuri. Hata kwa shingo pande baby kijacho kipende. Wasikudanganye utoe baby ufe uvunde. Basi punguza maringo usini ache singo. Tuseti michongo timize malengo. Basi vumilia my dear, tujenge familia, baby yo. Familia, my dear, tujenge familia, baby yo. Tell everybody, I'm gonna be super daddy. Tell everybody, I'm gonna be super daddy. Hey, super daddy, I wanna be super daddy. 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 I wanna be. Baby I'm sorry. Nisame kama nimekukosea. Ah wewe ndo tamu yangu, usinidhulumu pendo langu. Ah wewe ndo kira yangu, usiupoteze moyo wangu. Wewe ndo kila kitu changu, umeibeba thamani yangu. Telling everybody, I'm gonna be super daddy. Tell everybody, I'm gonna be super daddy. Hey.